mpiseyo mpulidde bagamba abavubuka bangi tukuze mpulidde nabamu beboogerako mboogere
eddalindamu
bibadde bingi nze bye mpulidde nga bateebereza nange nkuze mama bakalamba we bajeti ne kaadi yaakwo w'emyaka gyegyo
etulaga mutuufu
lindamu
lwaki nedda
yeetegereza
tegereza biki nawe wandibononya malayika netulaga mutuufu
lindamu
lwaki nedda
yeetegereza nze
tegereza biki nawe wandibononya malayika.
Waliwo n'omunange gwe mpulidde buli mwaka asuubiza mbaga ffe netulinda netulinda ne muguno yasuubiza bibadde bingi nze gye mpitidde nga bateebereza alabika alimba oo bagala bawe bajeti ne kaadi yaako emyaka gyegyo
wetulaga mutuufu
lindamu
lwaki nedda
kyetegereza
wetegereza biki nawe wandibononya malayika
netulaga
mutuufu
lindamu
lwaki nedda
kyetegereza nze
wetegereza biki nawe wandibononya malayika
netulaga
binyega tulio musangane cheni encho musangane amina simanyi chitufu chononya kate Brenda wa mchawa chimanye bulambo bozanyisa endwade nyingi zosomba kate mukame byo tabyagala abakabana benza bachawa geyene yasamye kulinze botochu sense
wetegereza biki nawe wandibononya malayika netulaga mutuufu
lindamu
lwaki nedda
wetegereza nze
wetegereza biki nawe wandibononya malayika netulaga mutuufu
lindamu
lwaki nedda
wetegereza
wetegereza biki nawe wandibononya malayika
netulaga
mutuufu
lindamu
wetegereza biki nawe wandibononya malayika 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 wetegereza biki nawe.